No one to the journey with Tony Mintaji Sapo, Joy Studio Kalangu, Habaruji, a full day. Kori Jawane, Modern Sumana, Madjanganta, Habaruji, Kondarta Seria Fila Sukabi, Itoabe Lady Godom, Seria Kaina Marti Ramahan and the Enda. Jangir de Kio, the Tawa under Lady Menisher, Amba Magampat, Ale, a Yorkon, and the Lady Nokujanokuji. Minister Rubedi don mo Lady France Lady Espagne ngadi jangal Lady Niger be hawji filande nagu le to endang be ngadi dekol jongo do tereji narral kany e ballaga kunu mabbe e minister Lady Niger kawji do filla der red lady non ne faware jondar filla ko darto yowtere men pindol hande en kaldina do filla ko darto fedde wetene imowa kam wonna fedde leede jaati an koje gonde bangi hirnaanga Afrika kawde cede goto biettede cede biettede faware jondo ko non CFA nene neka ardangal majjum filla mun kankalte filla sukabe ittowabe leede godde e do lawol cioggu do himbe tumaabe dun don kam wono ko sare mudum wartira hande de endang kano woni wakari mo sare yinno fa fudda jingonobe himbe tumaabe kay ngani ngaddi cukabe en ittoy leede godon en jingobe endang be murtake e le filla sare kan endam dun du wonnana e do be bi ni laabi di enan tokka kan haanir tokki reede heba sari o wade no haani waldi reede nene ne kayni wajibi kambe ndam be murti do majjum maître Aboubakar Mossi goto jingono be himbe tuma be ndam nani ko haalni bandemi Moussa Hassan Soubaka o.
La dernière fois c'était sur observation du procureur général.
Balle de procureur hore mum hi ko no haani kite den ciottini dum wadi ko de ciottina hande min pami ko wakkati bi aado on wala no gollide den ne mi den baawi jami minen du kite den ciottini gam min bi'i ko dewter laamu leydi wi'i de ni no wodi ko ngakki der kite to sayta ko ngakki dum hebaama ko kite den jaare yeso der balle jo hanun dewter laamu wi'iri dum min gadi derol min kalani suudu hawjini fi laamu leydi amma suudu kite du wi'i ko kan wadan kite den kam hedata ko fu goddum deni du wadi kite den denne gongo fu wala der majje mi hi ay minen du ko min jodoto min gada gam kite den ta jama illa de gada ka
donné forme à un procès dont le résultat est déjà connu
l'école yito sukabe jangoto kewdi ombama e le régioji leydi men Niger nokku warne nokku dum wono ko Osha ka wono hon himbe waddobe fawar jonne habaru hono balla gaaji kanyo tewtande himbe du kondan ni hono yitunde himbe kulle mudu en haaliri e le fille ko darta habaru mudu mo wurtinto nenne ko lewru janvier lewru fevrier jabbiddi endan nenne ne kadu kondan Osha haali hala majjum nani hono habaru mo Raylat Ousmane Hawrani en Umar Hama firte fulfulde
yerno fedde Osha de wiri no wada jangobe ujunaji chapande tatu e tatu wurti be jande zender no tawda sukabe ujunaji sapo e jeddo e keme dido tawa nimbe ujunaji sapo e tatu agadez nimbe ujunaji sapo e dido maradi himbe ujunere sedun jewama do peche hamre no wadan peche chapande joyi kwa achi jande kwa wadidun wani yerno fedde Osha de holiri gam dun tilsan sukabe jangobe ben e toku de saro be mudum gam ale tewtude du Rafika Yoram Durande kamdo natawa nder rejioji dim. Hedde nokku gomdom ummaki himbe ben natawa le rafinde nagu. Iruko region di fa kando dum wadi le lewru novembre du ujinaji idi e sap e jegom fale koliji hembre e chapande joy e go mabbi sukabe ujinaji sapo e dido e hembre e laso woni ko wala no yaha jande. Amma biro fedde duniyaru hawji fi balliro limbe wi kolokoliji chapande jeddi e nay Eginama Allah e ballaga horebe jandeji be e hala kakaltenka lokoliji hembre e laso e go'o woni ko mabbita amma der majji chapande tati kom fu wala no janga der region difa
tagal odo habarni bandimi muktari bandimi muttari Muhammadu o yo yo mbeteddo Aboubakarin ala salati kawndi dabo hono dental pelle jingonoje fille ko darto jande leedi men Niger se ketnen kangudu ko haldo inde majjum
On Niger ya
de Niger no woji no kuje e ga hodambe de no kuje ndo fata sukabe kemri hakkeji mu e hano ko beto farjande gomnati Niger nyibi lekoloji latidi fi mudu no tidi sande gande goji on lekoliji din no boddo ndiri e wuroji din sabu sandari suka dillo kiloji tati ma joy ko ya der lekol to jangata ton dalile lekol mu wala to sukabe nyamnete mane to be kapta nyalude fudun tidanambe warde subaka yamde jetati ito fumwa le yamde sapo edidi emintaji chapande tati watakasi njura le yamde tati jipo yamde joy. Ndeni duwadi konde yoro wadi dudal durope mfuno dila yade filade tokepto durande bisaji mudwe. Nde bendila dupe dili ditana esukape mape. Tonde ni fedda osande nbii na yopan sukape lasu ejoy le region jender eta fugam labi kwa yaka nom joga kisukara walope me yade gomnanti.
E par l'Etat?
Ono jangina wambe le fede kozo Niger kanyo sina seb ka indi hakunu mwede gomnanti fahane narala wata ina haniri. Chagal ni hono minister Mohamed Bazoum ka ujira fede minister uwende na wata jwada ka ala hakunu mwede jangina wambe ni hali gambate hukude habaru nwede uwende yara harafila jane na lady Niger jangina wambe kozo Niger sina seb. Benjebe jwet ina yuka senda ni hono murtere golal yude hande altineri sapo etat leo rumarsin du enda nundukwa na kwa watu balde joy. De dimu wano kwa saro isukabe jangwa BNB Edo Majum, nungwana kwa fahane mbande mi Gungu Muhammad Nantani, yewte mita alaji Ngordi Usman Bukari, lato kawana waraja mape, kero lady Niger nani kwa hali.
Vraiment, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut faire pour ça.
Sengonga, min anda fuko wate. Min jeyi tomate. Min muidu padade pelle didide. Epe mwenon fufuat ango kamu yade sukape. Amen. Le jangob ujinaji sapo edido, ekeme edido, ujinaji na yotan hepte ko wawi. Kori duntofu wawa hunde fuisi. Ndene dabara nde hojete, kwa batito lwate. Ndeni kampe dungo lirte, nde dungwate. Le wakati potiri, John O, nani wakati capital duwoni na warani. To amin mine abirabe sukape jangob, dabara ndeni wani. Jangi no beben nje jito yewa lekol Niger no wai handen kampe sukape jangwabe. Gambane kapto ngolo wadam hebo beben duudata gam woyama kwa jangaka. Ndene fende wakati ompe idama kote utete du heptake.
Dura pa la kaliti kwa nsherchle.
Na wantara fila jande ni wadi hande subako wa enda ni ngulu nyami endara lekol mbia tete seje njwa yapu to enda ndoso. Seje udukonda ni tawama dukonda ni fawarijo nino tawaha jangiri non latine watnaka hogo. Chagal mundu konda ni wadna chudi tusukabe jangotu kuite kalasi noga etati ndarmaji sapo ene di fuwa rakana cheke kanyo elete. Nene neka joi di fu ngulu nyami do hantidu. Ngulu nyami do hantidu nwadi joni dubi tati ni enda kwenu ya idu warta ngulu na wadu ender lekol ondong. Chagal mundu fawara joni ni lekoli jigoti mbetede hono fane lekol bare kanyo lekol atiko ka endu nombowi ngulu jidi enda ngato enda doso. Jahangal minister Lady France ka jinde redu leydi ndi enena ko bibbe leydi kanyi mo leydi Espagne do enda gallure nyeme hande de won ko be ngari to kondani be ngadi jodo kalen kanyi e dekkude jungo do dereji potal e ballaga hakkunde leydi meden Niger e leydi den enda don du kondan wadi e do hawtade e minister ka jido ndar redu leydi men Niger e ndena ko bibbe leydi nenene kaydu kondan dundu wonnana e do filla ballaga har filla ko ndarto gollal policibe e ndar leydi ndi enda dum wonno ko be dekki jungo do mudu Hamado mumun ye fotto e odo batu nanno dum wadi.
Naral na dugal caka leɗe tati ɗen tabbintinama ni handen. Miliyoji jeegom ceede euro gattoyte nder por jeegom balliroo leydi Niger dow laabi durwi didde e walliroɓe himɓe ummotoɓe leyɗe mu'en paa leyɗe yaasin. E kollooɓe himɓe mardi bondi na ummotoɓe ko'e mu'en paa leyɗe yaasin ɓe tawdatake ɗereji lobbi. Durwogo ni polisiɓe leyɗe tati kalfinaagu. Wakkati jungo wattetono dow ɗereji naral ngal leydi Niger yettama sanne gandi tittinkinake nder durwi didde fi ummotoɓe leyɗe mu'en paa leyɗe yaasin e wonɓe no kolla be ir mardi bondi fu. Bazoum Mohamed minister kawjido filla redu leydi wi'i ko de ƴewama du sikka fu wala ga misaliji din no kewi kolloji tittinkina ko leydi Niger der ir duro go hebandu.
Nous avons pu
min kebi jabbade illu lewru juin wittindu loreji hemre e sappo e tati min jari nimbe lasso e jeegom to suudu sariya ndu fa hande min gartiri nimbe ujunaji ujunaji le agadez
agadez.
Bruno Leroux minister kawjido filla redu leydi France wi'i ko leyde sahel deki sanne hitere do fi durwi didde ummaaki leyde mu en no pa leyde yasin leyde de jeggi taydu fi yaadu yeso mum en.
Aujourd'hui, il y a de multiples sigles.
Hande ko no riwani do inde leyde Europe den no duuti. Dum wadi ko pelle e cap Azisen kambe mil karsik en wada. Dum du labi no jewoji fi on do yaadu mun yeso maundu. Ndenne leyde Europe no hani nja yeso gammun. Amma ndeni o do no tawa o wala fudum watta.
L'un sans l'autre ne va pas.
Ko jungo de kedo derol naral gal. Warbe to batugu jehi jewoyi sarusi maudo. Cingado gan durwi didde bombe. Wombe pilo chaka leede de dum du hokki lawol dum ande no sarusi o wonno gollira
nani wontiri maradu kono député mudum gotno jacce nder député be kande jodaato na sudu sawara. caggal ni mayde mbiyeteɗo Mamman Oumar laatiɗo kañum wonno ko hoƴano laati député naatude nokku fa wara jondu konda ni Rabiu Abdou laatiɗo kan du hokkama ya waɗa golle goɗɗe ndennene kay Mamman Oumar o endan du e ley fuɗɗan hitande nde ennan woni ko heddaki ɗum wadde ni ko seeni kañum woni ko han tawe hono sigileke cuɓaki kesti ton endan maradi gam batte wattude goɗɗo nokku on endan ɗum waɗi komin jeemin jewde subakoɓe mbiyeteɗo Nafi waɗa goto e hooreɓe fa nde seeni nani ko haalani kam
ces élections partielles là
cuɓaki gatteki nder nokku nokkuje fin ƴewtana nder région mo maradi on tan kan woni hedde bermo député goto du hoƴete wona nokkuje capanɗe tati e ɗiɗi ɗen funam parti fuudu piltoɗo goto waddata e tokkuɗo ɗum on yerno suudu kiite ndun darnir horejo leydi on kam darnata nde cuɓaki kin watta nder lebbi ɗiɗi kokkaɗi ɗi ndeni wakkati on darnama nden partiji ɗin kokkete balɗe sappo e joyi kiryo ɗereji mumen gaɗa mum no wodi balɗe sappo kokketeɗe faɗereji ɗin jaare to préfecture uji ɗin e balɗe jeɗɗi gom to suudu gouvernera ndu no wodi balɗe sappo gon kokketeɗe commissaire hawjinde nder reedu leydi ndu ƴeewa ɗereji ɗin fande no wodi balɗe lesso e go'o gom ko suudu saria moɓudi talki laamu ndun hakkinkina filtoɓe ɓe nden noon yaade balɗe tati ko ɓe andine no wodi balɗe lesso e go'o ko propagande
pour la campagne électorale
nanni wontiri hono filla ko darto dental mairuɓe leydi Niger kay ndono wonle hawrinde muɗum hande nde to enen tawa ko balɗe ɗiɗi woni koɓe gatto du konda ni eɓe gaɗa yewtereji ɓe kalan du filla ko darto hono fawara jondu konda ni laamu mabɓe sembe mabɓe gollal mabɓe nonni nder muɗum no tawa du har filla ko darto du fa hande hono mairuɓe laatiɓe no jiya ton enda zender e marade laatiɓe noddama kay en du konda ni no ƴantine ƴantine dow kullantereje e fa hande du konda no woodi filla connol hono ñamri e dow ko yaafi yaafi e nder luumoji leydi Niger noni hono handen du fa hande noon tawa narral kañum e fawar jonde ballodirol naati hakkunde fedde hawjin lettol bal leydi Niger e tende feni foot kañum e fedde leydi to enda Maroc wiyetende FRMF o du kondam Raba won ton endan wono koɓe gaɗi dekol junngo do ɗero alkamisa ƴaɓɓiɗo o endan mballakka dartina kulle tati ɓe ballodiran do filla ko darto laamugol do filla ko darto wawde golle do filla ko darto ƴeewoɓe ekkite fa wooɗa e safariji ko sawinte o lattoɓe bal noon ni fa hande du konda ɓe ƴeewan kulle goɗɗe du konda daroje gam batte ɓe gaɗa hono pelle le ɗe endan kino no jiiran lata bal no ekkito hakkunde muɗum en ɗum won koɓe gaɗi alkamisa ƴaɓɓiɗo to enen Raba
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum
horaku fedde gollore nde imoa kañum du konda ni no wonno ndaare hono hande nde ene illu neɗɗo leydi sénégal mbiteɗo Hajibu Soumaré wurti tan endan fe goto hokkaka nokku o tafon ka noon wonno han tawe ɗum warti e nder leydi goɗon ndennene kay leydi Niger leydi sénégal to han tawe heeɓi hono horaku ngu enen ɗum wonno ko Diallo Mariama Kenda yeey lando wi ministre Ibrahima Yacouba Kaw jiiɗo mouradu leydi Niger leyɗo Yassine nani ko haalanima
si ça devait se passer tel que les sénégalais le voudraient
deni dum tokkiri no himbe leydi sénégal gidi dum wadire denne dum dotanaaki lawol gol hawrine leyde jaadiyankoje gonde hirnaange leyde afrika leyde kawrude sefa darni lawol bi umol leyde den ƴewodira moƴƴina hakkune mum en ko watta ardangal fedde hawjina golle hawrine den wadirama horde o nanga yofana oto dow majjundu ardiɓe leyde den kaali poti dow mum hitaane duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e go'o leydi niger te fino ardangal fedde de ɗum foɗodiri sanne dow majjum nden ardiɓe leyɗe ɗen mbi'i ko ɗum wayle sigila on ɗum waddi ko neɗɗo sénégal hokka ardangal mayri nde neɗɗo mayri jippake du neɗɗo niger tokka sénégal wala lawol fuu tefitirde ardangal ngal leydi sénégal no wi'e lawol gol min gonmiɗen piira gabare gol wala koɓe biyata ɗum hana gonga minen lawol gol min gonɗeɗen piira gabare dow mum gol hawrine leyɗe ɗen tabbintinigol ndenne leyɗe tawaɗe nder hawrine ɗen du no tilsi e mum'en ɗe ɗowtano laabi mayri fuu lawol jeɗɗaɓol cingangol hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e go'o dow mum min tuuhi kangol du min tokka hawrine nde singaka dow jawdi leydi amma de singakana dow enɗan tawaɗan caka leyɗe jeetati ɗe e koɗe kaali dow mum ɗe puti ndenne wala leydi wawni wi'a kan tefan ardangal ngal ko ƴaari leydi niger seyni de iɗi hiɗi de murta he hawrine de tabbat noon ɗum kay leydi niger heɓan ardangal ngal leyɗe jeetati ɗen fuu kawri poti dow mum mi wawa wi'i leydi niger wurtoto nder hawrine de amma ko mi anmi ni woni de ni leyɗe tawaɗe nder hawrine de galano ɗo tono laabi mayre to sembe mayre ɓuytoran leydi meɗen suɓaka neɗɗum de wakkati on waɗi fuu yimɓe anda
présenté qui devrait être le président
ɗo wonɗo habaruji mum e fulfultili assalamu aleykum mbalete jam waali.